Blog Talk Radio.
Kandi dusenyere umugozi umwe. Indirimbo hiyo itangije ikiganiro cy'urwatubyaye. Hari n'igihemba numva nayireka gusiga kumeza ikiberamo kuko numva ifite ikivuze ku mutima wanjye. Bene Kanyarwanda, bene Gihanga, nimuze dusenyere umugozi umwe. Ni ikiganiro rero urwatubyaye, ikiganiro mutegurirwa nanjye Umuhoza Benoit, fatanyije na mugenzi wanjye Anicet Karege, by'umwihariko n'abo ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera kure hose hashoboka mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mbere yuko rero ntanga mwiriwe muraho bwakeye bitewe n'aho uherereye, reka mbanze numve mugenzi wanjye Anicet Karege dufatanya muri iki kiganiro ko twamaze guhuza umurongo muri studio za radio Iteme ivugira ku munara wayo wa Europe. Anicet, turi kumwe?
Yego, turi kumwe Benoit. Uriwe neza?
Muraho neza muvandimwe Anicet Karege.
Yego ndaho. Nibwira yuko umeze neza.
Turaho turashima Gitare, muhawe ikaze kandi musuhuze abakurikiye ibiganiro byacu kuri Radio Iteme.
Urakoze cyane. Reka rero ukubisabye nyine nsuhuze abadukurikiye bose. Nsuhuze bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma. Nsuhuze abazadukurikira nyuma, nsuhuze abayoboke n'abayobozi urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Mwese ndizera yuko mudukurikiye kandi ko muri bukomeze kuduha ibitekerezo, nkaba nizera ko ikiganiro kiri bugende neza. Urakoze cyane Benoit.
Murakoze cyane namwe Anicet Karege. Murakoze cyane kandi ndizera nanjye kuko ntashidikanya ko ikiganiro cyacu kiza kugenda neza. Banyarwanda banyarwanda kazi aho muherere hose kwisi bukurike ibiganiro byacu ibiganiro bica kuri radio Iteme cyane cyane abadukuriye live bakakanya kongeye kubasuhuza tunasuhuza nanone abazadukurikira mu minsi iri imbere ku mbuga zitandukanye za radio Iteme. Twizeye ko muraho kandi mumeze neza, Uwiteka akomeje kubana namwe mu buryo bwose butandukanye mubayeho. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko bimeze kiratangiye ni saa moya n'iminota itanu i Paris mu Bufaransa, zikaba ari saa mbiri n'iminota itanu i Kigali mu Rwanda ni kuwa gatatu. Mbere rero tubahishiye iki mu ncamake y'amakuru y'uyu munsi.
N'ibihugu bimwe bishaka kubashyigikira ariko bigakorwa n'isoni, erega nabo bashyigikiye nabo bakoze isoni bakihisha inyuma y'abo bantu, rero bakavuga ko ari abantu babujijwe amahoro na Kagame ndahuye ngiye no ku internet usanga nzwi ko ari undi muntu ubuza abantu amahoro, ntacyo bintwaye byiza uzageze usange nta kibazo.
Si ibyo gusa, Paul Kagame ati bazi yuko njyewe ndi umuntu ubuza amahoro, nyamara iyo ugiye kuri internet ntabwo ari byo ubona. Ndagira ngo duhamagare abantu bose batwumva, arandikamo Kagame umuntu ubuza amahoro harahita hazamo umwicanyi direct, ntabwo ari twabikoze, muzabaze Google yukanzemo hahita hazamo umwicanyi Kagame, aho gukoreshwa ijambo kubuza amahoro. Sinzi impamvu abihinduye, ariko niki yashatse kuvuga ngira ngo asa n'ugihinduye. Turavuga kuri disku ya perezida Paul Kagame aherutse kuvuga mu nteko ishinga amategeko ubwo yarahezaga abayobozi babiri yari amaze iminsi mikeya ahaye inshingano mu gihugu. Mbere y'uko twinjira kuri iryo jambo kuko niryo turi butindeho, ngiye na mugenzi wanjye Aniseti Karege tugerageza kurisesengura, reka tubanze duhere ku makuru y'umuvandimwe umunyarwanda twari tumaze iminsi tuvuga dutabariza twibaza mu by'ukuri iherezo rye. Uwo nta wundi ni uwitwa Bahati Inosa, uyu muhungu wamaze igihe kinini yaraburiye irengero hafi umwaka wose, ejo nibwo yari amaze umwaka yaraburiwe irengero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko nyuma y'abantu bandika abanditsi bakomeye ku isi hirya no hino barenga 290 bandikiye perezida Paul Kagame inkuru yaje gusohoka mu kinyamakuru gikomeye cy'Ubwongereza kitwa The Guardian, perezida w'u Rwanda nta kindi yagomba gukora kuko azi uburemere bw'abanditsi, azi uburemere bw'abanditsi b'ibitabo, azi uburemere igishobora kuva hejuru y'ubu busabe, ahita asaba inzego z'umutekano guhita zikora ibishoboka byose zigatangaza ibi bintu. Inkuru yasohotse ejo, u Rwanda narwo ejo ruhita rutangaza yuko Bwana Bahati amakuru ye bazayatangaza, ntiturabimenya neza ariko irebye uburyo ibinyamakuru bya Kigali ndetse n'ubusobanuro bwatanzwe na Ribu ubona ko ari uguduha ibisobanuro. Sinzi niba Bahati bamufite cyangwa batamufite, ariko icyo tuzi cyo tuzabona ibisobanuro. Aniseti Karege kuri iyi nkuru yuko noneho abanyarwanda baba bagiye kumenya ibura izimira rya Bahati Inosa, reka rero ryo duheraho urabivuga we cyane Aniseti Karege.
Urakoze cyane Benoit. Ikintu umuntu yabanza kunenga no kuba umuntu aburirwa irengero hagashira umwaka wose polisi itaragira ikivugaho, kuko uyu musore akibura ndibwira ko hari abantu benshi babikozeho, najyaga nsoma ku mbuga nkoranyambaga hanyuma polisi ikavuga yuko umuntu batazi irengero rye ko batazi amakuru ye, kandi nta kigaragaza ko bigeze babikurikirana kuko ngo ayo makuru ye banayamenye. biri mu nshingano zabo ariko ntabwo babikoze no kuba ko kubura kuburirwa irengero mu Rwanda umuntu akabura completement ntacyo bibwiye polisi y'u Rwanda cyane cyane ko ushobora no gukeka ko ari bo ushobora no kuba bamufite kubera impamvu twebwe tutazi ariko kandi yabize ahantu uwo muntu ari ntigiro ikitangaza ubwabyo ni icyaha gikomeye cyane kuko ubundi polisi iyo ufite icyaha kizwi igukurikirana mu buryo bunyuze mu mategeko ikagushyikiriza inkiko waba unafunze ukaba ufite uburyo ufunzwemo n'umuryango wawe ukaba wagusura aha rero kubera ko wenda ko nta n'icyaha afite bamurega ofisiyeroma ari abantu batamushakaga cyangwa se bamurakariye kubera impamvu nyinshi kubera ibisigo bye yenda bahisemo kumunyereza ikindi muntu yavuga nuko abantu bashakuje cyane bavuga abantu batabariza abandi hanze aba ni benshi bamaze kuba benshi batabariza abarengana batabariza abantu bahohoterwa n'inzego z'ubutegetsi baravuze cyane ariko leta ivunira ibiti mu matwi kubera ko ari abanyarwanda bavugaga ariko hagurutse abo bantu b'abanyamahanga basohotse mu kinyamakuru gikomeye The Guardian leta noneho yibutse yuko umuntu ashobora kuba afite agaciro no kuvuga ntabwo ari agaciro k'umuntu kabashishikaje ahubwo ni reputation y'igihugu ni reputation y'ubutegetsi bwabo kuba bavugwa mu kinyamakuru nka kiriya yuko hari abantu banyerezwa mu gihugu aho ngaho niho umuntu abonera yuko ubutegetsi buri mu Rwanda busuzugura abaturage busuzugura abanyarwanda ariko bukumvira abanyamahanga nicyo kibazo gihari umuntu akaba yabihuza na ya nama ya Cogam iteganyijwe wenda ko yazaba mu ntawuzi n'ibizaba ariko numvise baba kubishyira kuri gahunda ko yazaba mu kwezi kwa gatandatu kuri uyu mwaka kandi tuzi yuko mu ndangagaciro za Commonwealth harimo ibintu byo kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuba rero hari ibintu bitangazwa gutyo ko hari umuntu wanyerejwe bitesha agaciro leta y'u Rwanda wenda ikaba yavuga bati niyo nama yaburizwamo kubera icyo kibazo gusa twakwibutsa yuko atari bahati nosa gusa uri irengero hari n'abandi benshi ubwo niba bagiye kugaragaza amakuru y'abahati nosa bazabikore no ku bandi niba security tuzayibaha irahari barebe yuko abo bantu baboneka ntibabikore kubera ko umuntu yanditswe muri The Guardian gusa cyangwa ko hari abanditsi bamutabarije ahubwo n'abandi bose bavugwa noneho n'abanyarwanda bazareba ukuntu nabo batanga amakuru yabo ubwo twakwishimira ko amakuru y'uwo musore agiye kujya ahagaragara ntabwo tuzi icyo bazatangaza ariko bahereho barebe n'abandi bose babura uburengero kandi akenshi turabizi ko polisi y'igihugu inzego z'umutekano za leta y'u Rwanda ziba zifitemo uruhare nomba ari icyo navugaho Benwa urakoze
Urakoze muvandimwe Anicheti Karenge birumvikana ibyo uvuga gatanu kuri gatanu kandi ndahamya neza ntashidikanya ko buri munyarwanda wese akenshi yibaza nk'uko nguko wibaza reka twishyiremo yuko nubwo umuvandimwe Bahati Innocent tuzashobora kumenya amakuru ye ariko siwe wenyine abantu ni benshi cyane aha rero nge nta kintu ndi bwongereho kuko byuze by'umwihariko numva nanjye ariko nakagombye kuvuga icyo gusa nakongeraho navuga ko mu by'ukuri ibi nabyo umuntu yabishimira opozisiyo imbaraga iba yashyize muri ibi bikorwa nyirizina kugerageza kuvuga gutabaza no kwandika kandi ntibarekeraho ngaho bakomeze umuntu yavuga ko ari umusaruro mwiza cyane tujye mu busesenguzi rero tujye mu busesenguzi bw'ijambo Perezida Paul Kagame aherutse kuvugira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho yari amaze kurahiza ministre w'ibikorwa remezo bwana Dr. Nsabimana Ernest ndetse n'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri birumvikana ibikorwa remezo Madame Patricia Uwase ministeri ndafuga ministeri ibikorwa remezo warahijwe ariwe Dr. Nsabimana Renetsi ndetse hakarahizwa nanone n'umunyabanga wa leta muri iyo ministeri ariwe madame Uwase Patricia. Iryo jambo rero rya Perezida Kagame yabashije kuvugiramo ejo ni ijambo mu by'ukuri abantu benshi bagerageje kwibazaho, ariko nkatwe dukorera kuri radio Iteme abantu benshi bagerageje kuduha ubutumwa bati ibi bintu murabivugaho iki. Aho jye na mugenzi wanjye Anicete Karege twafashe icyemezo cyo gusesengura mu buryo bufatika aya magambo yavuzwe. Mwihangane, uyu munsi tugiye gutinda cyane ku ijambo rya Perezida Kagame ikintu ku kindi kugira ngo twumve neza eske mu by'ukuri Kagame ibyo yavugaga umuntu yabihabaye manota yabigereranya ate, by'umwihariko kuko ibi turabivuga nk'abanyarwanda tuvuga ku gihugu cyacu n'akarere muri rusange. Reka dutangire twumva
ubwo nk'abaza abaminisitiri, ariko bite ibi mwarimu bizi ibisubizo mbona unambwiye ngo urabizi ariko ntacyo bikorera, wabimenye iki se cyangwa ubereye iki kubaminisitiri? Uvuze ngo ntubizi nabyo yakwibaza minisitiri uba ahangaha cyangwa undi muyobozi uri aha utamenya ibintu biri mu gihugu bigirira n'aba baturage ubundi wamaze iki? Abereyeho iki? Kugira ngo wenda urareba nk'iyi indwara ya COVID yaciye ibintu yatumye twambara ubupfukamunwa, iyo uza kuba bwambara ku maso nayo kuvuga ngo ntabwo babona, ariko nayo ifite icyo yadusigiye nibura dupfuka umunwa gusa, rwo ntabwo dupfuka ntidupfuka amaso ntidupfuka amatwi, twari dukwiriye kuba tubona twari dukwiriye kuba twumva. Ariko ngira ngo impamvu ni uko masike zipfuka ahantu mukoresha cyane hatavamo hatagira n'ikivamo, abantu baravuga cyane gusa kurusha gukora, ngira ngo nayo yatugiriye neza dupfuka iminwa ngo wenda turebe uko twakoresha amatwi cyangwa amaso.
Anicete Karege, masike agapfukamunwa kagire neza abayobozi b'igihugu ubundi badafite n'icyo bakwiye kuba bakwiye kuvuga kuko mu kanwa kizima kirimo. Aba ni abayobozi b'igihugu, Perezida w'u Rwanda yaramaze kurahiza bagenzi babo imbere y'inteko ishinga amategeko yitwa ko yatowe n'abaturage, imbere y'abahagarariye ibihugu byabo Perezida w'u Rwanda aratinyuka imbere ahantu tugenda tugaruka muri iri jambo ataba ntacyo bakwiye kuba bamaze. Aha nakubita badukurikiye ko Perezida w'u Rwanda yavuze yuko ibirebana na politike zimwe na zimwe zidasobanutse bazajya bazimurekera kuko we akora umurimo wa politike, yabibwiraga abanyarwanda kandi harimo n'abanyepolitike. None Anicete, wowe uri umwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, uri umwe mu banyarwanda bakurikira amateka y'igihugu cyacu, kubona Perezida w'u Rwanda afata umwanya agahagarara imbere y'inteko irimo abadepite irimo ba minisitiri ndetse na minisitiri w'intebe agatinyuka kubwira yuko agapfukamunwa kabagiriye neza nubundi ibyo bavuga nta gaciro byari bimariye abanyarwanda ibi bintu byo gutesha gaciro abayobozi b'igihugu byo anje twagiye tubivugaho ariko nakarusho kugira ngo tubashe gusesengurira abantu ijambo ry'uyu munsi ryejo hahise
berwa sinzi mu minsi ishize umugenzi wanjye wigeze kumbwira tuganira ku bibazo byari biri muri organization z'ahangaha arambwira ati yo ubaye imbata baragupfura rero kuba Perezida Kagame abwira abari abantu kuriya amagambo nkariya y'urukoza soni yo kubatisha gaciro yo kubereka ko basuzuguye nuko nabo babyemeye binyibukije rya jambo mu minsi ishize wari minisitiri w'intebe Pierre Damien Habumuremyi yigeze kuvuga bari mu mwiherero avuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika twese twakoze nabi twarakosheje uretse mwebwe gusa mu gihugu muri guverinoma yose mbese mu bantu bose bafite inshingano mu gihugu umuntu umwe wenyine niwe udakosa yitwa Paul Kagame abandi bose ni abanyamakosa we n'umwere n'umutagatifu ni marayika murinzi ubwo rero abo bantu babimwemereye nawe arabikora kandi no kujya mu kubarambagiza kugira ngo bahabwe izo nshingano nawe areba abazabyemera abazemera kogerwaho uburimiro nicyo kibazo kiri hariya ubundi yaba hari umuco mu Rwanda nuko wenda ari n'umuco wacu wo guceceka cyangwa wo kubaha buhumyi buriya bakamubwiye bati nyakubaha ibyo ngibyo bivuze cyangwa se bageze ahandi bakavuga ati biriya bintu mwatuvuzeho imvugo mwakoresheje uburyo mwabigaragaje imbere y'abantu ntabwo ari byo kuko ubundi ntabwo ari byo biranaganye nibutsa na Paul Kagame yuko yariya kabantuye guvosuzugura kandi nabo bemeye gusuzugurwa nk'uko ndi kubivuga ariko nawe ubwawe uba witesha agaciro ariko ntabwo ari amagambo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu afite statute agomba kwerekana iyo ari imbere y'abayobozi iyo afite ikintu arimo kubwira abantu ntabwo ukoresha ariya magambo abatesha agaciro byinshi barabyemeye ariko nawe ubwe abarimo kukwitesha ajya byumva byo gukoresha izo imaje ngo za masike ngo nta kintu kubera iki se nta kibava mu kanwa wese afitemo zahabu kuba asohora irenzi y'abandi bafite mu mitima yabo batasohora ntabwo se bize kuvuga nk'uko nawe yabyize nk'uko buri wese abyiga ari umwana kuki afata ijambo akumva ko ashobora gusuzugura abantu bene kare yakagera ndimo kuvuga yuko abo bantu nabo babyemeye nibyo barabyemeye ariko kandi nawe ajya atekereza kare ipfu noneho hari ikindi rero avuga si orofon avuga ko abo bantu nta kintu bazi ntacyo bamaze aba bazabakumvana mbese umubwiye kubizi harimo ikibazo n'umubwira kutanabizi nabyo harimo ikibazo niko ari kuvuga ariko twibutse ko bariya abantu agira abaminisitiri abenshi nta bubasha ba ibintu byinshi biri mu maboko ye twize kuvuga yuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame afite ububasha bw'umurengera ubundi bwagumye no kugaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndavuga uri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu ya gatabazi Jean Marie Vianney cyangwa se polisi y'igihugu ubundi buriya gatabazi yagombye kuba afite akise ku iperereza ry'igihugu kugira ngo bajye bamuha amakuru yose ariko ntabyo afite bene abona raporo ahabwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze abo izo raporo zo zimugeraho ariko noneho hari serivisi de renseignement nazo zifite andi makuru yagombye guhabwa ngo ntabwo ashobora kuyamuha amakuru yose afatika ari mu nzego za gisivili ari mu nzego za gisirikare aragenda agashyikira ku biro bya Kagame n'inyewe niwe ufite amakuru yose n'ubuzi ibintu byose abantu rero utuma batamenya amakuru warangiza ukajya kubatikira hariya ni ikibazo ariko niyo bamenya ayo makuru rero nta bubasha bafite bwo gukemura ibyo bibazo kuko utabibemerera kuko hariya nta mbwinyagamburiro bose bafite ubwoba niyo mpamvu ubona aho bacuritse imitwe batinya no gufata ibyemezo kuko hari icyemezo ushobora gukora gufata kikagukoraho iyo ukoze ibyo Kagame adashaka kandi we waruzi kugira neza garuka ziba ndende kabona abantu rimwe bisanze muri gereza abandi bakagirirwa nabi ku buryo bwinshi abandi bakandagarizwa mu ruhame nkuko akunda kubikora ibyo byose rero ni ibintu bituma n'ufite ubushake bwo gukora aratinya wene mpamvu zumvikana ati nawe ntabwo abaha uburyo bwo gukora hari abandi bantu rero baza kubugira mu bayobozi twigeze nabyo kubiganiraho ma minisitiri ushobora kuba uri minisitiri hariya izina gusa ufite umudiregiteri ugukoresha byose runaka muri ministeri yawe wowe ntayo ubwo ari umuntu yavugaho byinshi Benoit nagira ngo ngaye akugasuzugura akorera abantu ariko kandi yibuke yuko n'ibyo ababaza akenshi ni ubitera kuko ntabaho uburyo gukora ntabaha n'urw'inyagambo rubi kugira ngo umuntu afate ibyemezo uko abyumva nk'umuyobozi kujya rero akiriza akivugisha kuriya sinzi ukuntu umuntu yabivuga ariko ntabwo ari byiza umuntu yamugaye urakoze
akoze cyane ni seti nibyo koko umuntu yamugaya ariko reka tuvuge ngo turamugaye nagira ngo nanabwira abadukurikiye yuko opposition iki opposition ni ukunenga imikorere itagenda neza mu gihugu by'umwihariko ku ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi buri ku ntebe icyo ashinzwe no gukurikirana imikorere ya guverinoma iriho ikoze nabi akenshi basaba bamwe mu bayigize kwegura cyangwa se kugira icyo batangariza bene gihugu ibi rero iyo tubisubiyemo ntabwo ari ukuvuga yuko tuba twabuze ibyo tuvuga kubera ko bamwe mwabyumvise turabinenga kugira ngo dushake ihinduka cyangwa se impinduka y'ibyo bikorwa nyirizina n'ubundi tuba turimo tunenga mu by'ukuri sinumva ukuntu ntibibaho Aniseti kumva ko perezida wa repubulika ashobora kujya ku bantu batowe n'abaturage nk'uko perezida yatowe n'umuturage akajya kubatuka kandi mu by'ukuri atari ibintu bimutunguye ari nk'ibintu yateguye ndaza kuza kubigarukaho dusoza ikiganiro cyacu ukuntu perezida w'u Rwanda akora ibishoboka byose kugira ngo ateshe agaciro umwenegihugu umuto n'umukuru ariko kuko azi ko imbaraga nyinshi ziva mu giturage kuko abaturage bo bafashe icyemezo nta n'ikindi yakora yabarasa ariko ntiyabarasira kubamara akifatira kariya gatsiko gatoya k'abategetsi aho inshingano uko bishakiye kandi ibyo bakora kenshi babikora kubera yuko yabibategetse yarangiza agasubira inyuma akabatuka ibi ni agasuzuguro ku bayobozi ndetse ni n'agasuzuguro ku bene gihugu bo bitwa yuko ngo batoye nubwo baba bataratowe iki ni n'ikindi kimenyetso kigaragara ko bano bagabo kwemera kubatuka ari uko mu by'ukuri batahawe inshingano n'abaturage kuko warahawe inshingano n'umuturage ntabwo watukwa kuriya ngo nurangize ukoma mu mashyi ngo uvuge ngo urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ibi ntibibaho ni agasuzuguro kandi abanyarwanda bahamagariwe kwanga gutegekeshwa agasuzuguro niyo mpamvu hariho opposition Aniseti uribuka mu minsi yashize twarimo tuganira ku byerekeye uburyo ingabo z'igihugu zitwarwa mu bihugu bitandukanye kujya kurwana abana b'abanyarwanda bagapfa nta bisobanuro nta kintu kivuzwe ntibizwi ingengo y'imari batangwaho ntibazi ko ibintu biteye ibyo bintu bimaze hafi umwaka urenga n'iningira ngo ndibaza twabigarutseho twabivuzeho kuri raditeme ndetse twashatse no guhamagara bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko baratinya kugira ngo tubashe kubabaza kuri iki kibazo kirebana n'ingabo z'u Rwanda zisuka mu bihugu by'amahanga tutazi uburyo ziba zigiye gukora mu by'ukuri ibizazibeshaho ibizabatangwaho imiryango izasigara uzitaba imana bizagenda gute ibi rero Kagame ejo yabashije kubikora muri uriya muhango kurahiza abari abayobozi b'igihugu nayo imaze kuvuga munce wa make aniseti kugira ngo tugaruke kuri iki kintu twihuta ibi bintu biteye isoni reka tubumvishe muri make ya Kagame Paul
cyangwa kuganirira inteko ibikwiye kubigezwaho ku buryo bw'umwihariko kandi ndetse ku mugaragaro n'abaturage bakabikurikira ni ibikorwa by'u Rwanda de kamere hanze y'igihugu cyacu. Ndaza kugaruka ku byo mu gihugu imbere dukora cyangwa dukwiriye kuba dukora nano.
Adise turabyumviye, perezida w'u Rwanda agiye kugaruka ku bikorwa by'imbere mu gihugu ndetse araza no kugera hanze, ariko yabanje kuvuga ngo inteko yagombye kubimenyeshwa. Inteko yatangiye imenyeshwa ko mu by'ukuri idakwiye kuvuga kubera ko n'ubundi idafite ikivuga, ariko agiye kuyimenyesha. Yayisuzuguye, yayitesheje agaciro. Ingabo z'igihugu zajyanywe muri Mozambique, zajyanywe muri Centrafrica, ngo habayeho ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi ko ari bibiri. Ayo masezerano arasinywa, ariko inteko ishinga amategeko kugeza uyu munsi ihagarariye abaturage, b'abaturage aribo bavamo abatabazi b'igihugu aribo bitwa abasirikare, baragenda baratwarwa, bajugunywa muri biriya bihugu. Aniseti, ibi bitwara bivuze ko ari agasuzuguro, ariko noneho perezida w'u Rwanda agarutse kuri iki kintu mu ncamake ya udatinze nk'umunota umwe cyangwa ibiri. Ibi bintu Paul Kagame afatanyije n'umuhango wo kurahiza abano bantu kuri wowe, urabifata turabyumva ute? Abadukurikiye babibona gute? Bakwiye kubimanya kubyumva gute mu by'ukuri?
Erega wari umaze kubivuga, ubundi yagiye muri uriya muhango ngira ngo wari uwo kurahiza abayobozi bashya yari amaze gushyiraho. Abantu bari biteze yuko avuga ibijyanye n'inshingano zabo cyangwa se ibindi wenda bisanzwe. Kubundi kugira ngo ugiye imbere y'inteko ishinga amategeko uvuge ibintu birebana n'uburyo wohereje ingabo mu bihugu by'amahanga, ni ibintu ubundi byagombye gutegurwa ukwabyo bikazanwa imbere y'inteko ishinga amategeko, ndetse hakabaho n'umwanya wo kubaza ibibazo, kuko ni ikintu gikomeye cyane, engagement militaire ahandi hantu. Cyane cyane ko nanone wari umaze kubivuga mu kanya, buriya abadepite batora amategeko, mu mategeko batora harimo irikomeye cyane ryitwa itegeko rigenga ingengo y'imari ya buri mwaka, bararitora, batora aho amafaranga azava, bakavuga n'uburyo azakoreshwa. Ibintu byumvikana, hari igice kigena aho amafaranga azaturuka, hari n'igice kigena aho amafaranga azerekeza. Buri serivisi ya leta bakayigenera amafaranga, harimo n'amafaranga agenda ku ngabo z'igihugu. Iyo rero ugize gutya nko mu kwezi kwa kane cyangwa kwa karindwi, ukavuga uti njyewe nohereje ingabo muri Centrafrica cyangwa muri Mozambique, ni ukuvuga yuko hari amafaranga agiye kugenda atari yarateganyijwe muri ngengo y'imari. Hagombye kubaho ikintu rectificative ngengo y'imari yatowe. Aho rero nta handi wayijyana atari muri parlement, atari mu nteko ishinga amategeko. Uravuga uti dore ibibazo uko biteye, dore amasezerano nagiranye na Tuadera, none dukereye amafaranga. Icyo gihe abadepite bakabisuzuma bakavuga batereka dutore ko kuri ingengo y'imari, cyangwa se niba hari ahandi hantu amafaranga ava atari mu ngengo y'imari, kwereza abantu gusa, abantu babone abasirikare burijwe indege baragiye, nta muntu n'umwe wibaza ati bariya abasirikare bagiye bazabaho gute, bazatungwa n'iki? Ibyo ni ibintu ubundi wagombye kuzana imbere y'inteko ishinga amategeko, ukayibabwira, ukabasobanurira, bakabyumva cyangwa ntibabyumve, icyo ni ikintu cyose. Kuza rero hariya noneho mu muhango wo kurahiza abaminisitiri babiri cyangwa batatu, wanagize ukavuga uti ngiye kubabwira ibintu ibi n'ibi, ndetse noneho ukabivuga ko ugiye kubabwira byose, ubanye n'amahanga byagiye muri Centrafrica, muri Mozambique, umubano w'ibihugu duturanye, ariko wagera nko kuri Congo wavuga ati sibyaba birebire kambereke nikagasuzuguro. Dabo bigaragaza umuntu utateguye, kuko n'ubundi ubona avuga ijambo ritanditse, ariko harimo guhuzagurika, ariko cyane cyane harimo gusuzugura amubwira yamubwira. Ubwo rero Benwa, ndumva nta kindi navugaho kirenze ibyo wari umaze kuvuga. Gusa hari ureba imikorere y'uriya muntu, uriya muperezida, ukavuga uti ese aba bantu abwira bo amugani nuko bemeye kubimbata, ariko se ntibageraho ngo biyubahe na gato, bavuga bate kubaha ibyo bintu. biteye isoni ariko noneho ikindi gitangaje cyane nuko tutagira n'itangazamakuru ryigenga mu Rwanda ngo nabo babisesengurire byandike bereke rubanda ko hari nk'ikintu kitagenda mu nzego z'ubutegetsi buro hari ibintu biri mu kugenda bifa hejuru nyine imyitwarire ya perezida niko ishinga amategeko ni paralizo nyine kubera yuko bose harimo abantu b'ibikangi abaminisitiri ntabahari ariko noneho hakaba n'abakavugiye itangazamakuru yagombye gusesengura rikamurikira rubanda bati murebe ibirebera hariya nabo ntabahari ubwo igihugu cyacu urumva uko kimeze
nicyo gusabirwa koko Aniseti kandi turasabira n'abandi bagiye batakaza ubuzima bwabo baragiye kuri iryo tabaro ry'agahato nta yandi mahitamo bo ntago bagomba kurasa hejuru ntago bagomba kurambika imbunda hasi bitabiriye ijambo ry'umugaba mukuru w'ikirenga umugaba mukuru w'ikirenga bivuze umusirikare ushinzwe kuyobora abandi basirikare bose mu gihugu barabyitabira bitabira itabaro abaguye rero kuri iryo tabaro uwiteka bahe iruko ridashira abatakaje zimwe mu ngingo zigize umubiri wabo nabo bakomeze bihangane ndetse n'imiryango yabo ariko nanone tugaya bamwe bitwa ko ari abayobozi bitwa ko ari ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabagaya cyane reka noneho twihute twinjiye muri raporo Kagame yari ajyanye mu nteko ishinga amategeko twari tumaze kubivugaho reka duhere kuri iri jambo yaratangiye asobanura
Uganda
reka twoguhera Uganda reka duhere ahanga
abaturanyi bacu mu majyaruguru nabo twari dufitanye ibibazo ndetse n'umupaka ari ku gice cy'umupaka ntabwo ari wose kuri Gatuna ariko nicyo gice kinini gikoreshwa cyane cy'umupaka yari amaze igihe harafunzwe umupaka harafunzwe hari ubwo mvuga ngo umupaka warafunzwe navuga ko ni igikorwa u Rwanda rwakoze rwafunze umupaka
Aniseti ndimo ubu ninjiye muri raporo nyirizina irebana n'ifungwa ry'imipaka by'umwihariko y'ibihugu bibiri ndavuga hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi na Uganda ibi bintu by'ifungwa ry'imipaka byagiye bigarukwaho inshuro nyinshi cyane byagiye biganirwaho mu binyamakuru byo mu gihugu mu Rwanda by'abaturanyi ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga mu minsi yashize twagiye tubona abantu batandukanye muri ibi bihugu by'u Burundi ndetse n'i Bugande bakomeza kugaragara mu gihugu ndavuga i Kigali bashakisha icyatuma ibi bintu bishobora kuba byahinduka ariko kugeza uyu mwanya abanyarwanda basa n'abafite inyota yo kugira ngo ibintu bizacemo ariko bafite n'impungenge mbere yuko noneho twinjira mu ijambo nyirizina muri izi raporo kugira ngo wenda dutegure abatwumva mu by'ukuri nkawe nk'umwe mu bantu bagiye basesengura bagiye bakurikirana ibigenda bikorwa mbere yuko twinjira mu ijambo nyirizina usanga mu by'ukuri hari icyizere cy'ifungurwa ry'imipaka muri ibi bihugu byombi bibiri ndavuga hagati ya Uganda n'u Burundi mbere yuko twinjira nyine ku gihugu ku kindi
bo wenda umuntu yavuga cyane ku mupaka wa Gatuna w'u Rwanda na Uganda kuko nawe ariwo yavuzeho cyane icya mbere umuntu yanota nuko u Rwanda ariko rwafunze umupaka kuko ndabishimangira nubwo wenda tumaze iminsi tubizi ariko muribuka yuko umupaka ujya gufungwa ntabwo weruye ngo bavuge ko wafunze umupaka bagize gutya bashyiraho abakozi n'imodoka ziharura baravuga ngo harimo ngo imirimo irimo kwakorwa urumva ni ibintu byo gucengana ngo ariko nyuma noneho bareruye nyine bagaragara yuko umuhanda utagikumbambe umupaka utagikora Ibindi rero noneho badutangariza yuko umupaka ugiye gufungurwa bazana mu ikindi kintu ngo cya COVID. Wumvise yarabivuze. COVID ngo twumvikanye yuko ngo hari ngo tuzajya dufungura umupaka ariko ngo hakubahirizwa n'amabwiriza ya COVID kiriya n'ikindi kintu bazanyuma. Ikiriho nuko umupaka udafunguye. Mpaka ntufunguye twabuze no mu kiganiro cy'ubushize. Rero harimo amacenga menshi biterwa wenda n'amakuru afite twebwe tudafite yuko byasabye abayobozi ba Uganda batabikoze cyane cyane ko byinshi asaba bari n'amananiza akavuga ati none nange sinzawufungura nzakomeza mbacenge gutya mbabwire yuko hari ikibazo cya COVID kitararangira gutyo ariko abantu ntibatambuka. Icyo ni ikibazo rero
ni ikibazo nise tuba bari kuguca mu ijambo noneho rero kugira ngo abanyarwanda bumve ko kuko ari ikibazo ni nacyo nashaka kugira ngo bumve neza umbabare nguce mu ijambo ngiye guhita ngusubiziza ijambo reka noneho twinjire mu idonido umugani w'abarundi mu ijambo aho Paul Kagame atangiye gutanga raporo agaragaza Burundi Uganda ko mu by'ukuri ibintu uko bimeze noneho tuze tubwira abanyarwanda ikibazo kugitenyereze.
Mere ku Burundi ubushize mwabonye hari abayobozi bacu bagiye bahura n'abayobozi b'u Burundi ku mpaka cyangwa i Burundi vubaha perezida w'u Burundi anyohereza ubutumwa intumwa zanye ubutumwa bwe ishaka ko nanone bikomeza inzira yo gushaka kubaka umubano hagati y'ibihugu byacu byombi. Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi. Ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe n'ikibira kimwe hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu kibira ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu.
Aniseti wabyumvise perezida wacu w'u Rwanda ati ba perezida w'u Burundi yanyoherereje abantu baza kundeba arakomeza ageza aho yumvikanisha ko ibibazo byatandukanyaga abarundi n'abanyarwanda bimo bibonerwa umuti by'umwihariko abateraga u Rwanda baciye mu kibira. Ariko aniseti ikintu cyatumye imipaka ifungwa sinzi niba ari abantu bo mu mashyamba cyangwa se abateraga u Rwanda baciye muri ariya mashyamba yo mu kibira. Ibi bintu byatandukanyije u Rwanda n'u Burundi ni ikintu umuntu yavuga ko cyari kigiye kumera nka kudeta yakozwe igapfuba kandi abayigizemo uruhare bagahungira mu Rwanda. U Rwanda rugasa naho rutunga urutoki ku buryo na ambasade y'u Rwanda n'u Burundi yahise ifunga kubera izo mpamvu. Uyu munsi abarundi bakaba bagishinja u Rwanda kuba rufite inyeshyamba rutera inkunga by'umwihariko n'abahungiyeyo aribo bariya ba generali Niyombare bahungiye mu Rwanda n'abandi batandukanye u Rwanda rukaba rubafite. Kuba perezida w'u Rwanda atinyuka kuvuga ko mu by'ukuri biriya bibazo byavutse ariko akirengagiza umubabaro abarundi batewe n'iriya hirikwa ry'abariya abantu bari mu Rwanda, uyu munsi perezida w'u Rwanda atatinyuka kuvuga ari nacyo nari ntangiye nkubariza ko mu byukuri gufungurwa kw'imipaka y'ibihugu byombi ubibona ute iyi mikino ubona ko Kagame asa naho ashaka gukina abandi bantu yego turifuza ko imipaka ifungurwa n'ibibazo bikarangira ariko kurangiza ikibazo abagiteje ubabitse iwawe sinzi iki kintu niba mu byukuri abanyarwanda bashobora kuba bagifatamo nk'igisubizo kirambye cyerekana yuko mu byukuri umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ushoboka ni seti
bo ikibazo ni cyakindi nuko agenda akabwira abantu ariko ntabahe details za ngombwa nta nubwo atinyuka nkuko ari umubisobanura ngo avuge koko icyatumye umupaka ufungwa ntabitinyuka kuko azi yuko amakosa ari kuri we ahubwo arajya kuvuga ko ibintu bigenda neza bigenda bitungana ariko ntanababwiraho igihe kigeze kuko niba hari abantu bashyikirana kandi ni byiza perezida w'u Burundi amwohereza intumwa akazakira bakagira ibyo bavugana iyo ugiye imbere y'inteko ishinga amategeko nkakuriye ukajya imbere y'abantu bagize guverinoma nkakuriye ikintu wasabwa niba wubaha abantu uri kubwira nuko uti iki gihe iki niki nk'uko nibura nko kuri Uganda wabikoze bagatanga itarikira nibigenda neza mu kwezi kumwe mu byumweru bibiri mupfa kuzabufungura ariko wabwira ngo iminsi iri imbere mu minsi iri imbere nta kintu bivuze ni furu iminsi iri imbere bishobora kuba iminsi itatu bishobora kuba n'umwaka niba ari ubaha abantu bahiritaye presi mbese we ikintu akora ni ukugaragaza ngo ugende wabwira ibyo nshatse mu byumve cyangwa mu bireke niko meze hari ubwo rero icyo wambazaga kumenya niba umupaka uzafungurwa mu minsi iri imbere ntago tubizi kuko nibo bazi aho bigeze ibintu byakozwe mu bwiro ariko icyo umuntu yakwizera gusa nuko nabonye n'abarundi babishyiramo ubushake uzi yuko mu minsi ishize twumvaga bavuga yuko ngo nyuma y'uko umuhungu wa Museveni agiye i Kigali arabona abonye bavuga yuko none ngo ashobora kuzajya y'umudamu wa perezida w'u Burundi i Kigali bakaganira ubwo rero harimo ubushake ku mpande zombi ndibwira yuko wenda bishobora kuzatungana cyane ko noneho umuntu wari ugiye guhiruka ku butegetsi yari perezida nkuru nziza nta gihari yego si ukuvuga yuko abariho ubu ngubu bitababaje kuko nabo bari mu butegetsi ariko buriya imyaka ishize ari itandatu irindwi abantu wenda bashobora kurenzaho bakareba ko barengera inyungu z'abaturage kuko nibo babangamira mu gufunga imipaka umuntu yagira icyizere gusa naho ubundi
abantu bashobora kwirengagiza gute mu gihe hari imitwe y'inyeshyamba ishyigikiwe n'abo bantu bavuye ku butegetsi bari mu Rwanda byo byagenda bite
nyine nibyo navugaga yuko bashobora kuba bari kubiganiraho muri iyi minsi kuko biba mu bwiro ntabwo tubizi ariko ikigaragara ni uko ubushake bw'u Rwanda bwo gushyigikira za Leta itabara utahagaze bavuga yuko babandi bambukaga ngo bava mu kibira wenda ikibazo kiri hafi gukemuka ariko ntabwo yerura ngo tubwire we ubufasha ahari ritabara aho bugeze niko kabazo gahari ubu ngubu kuko atatubwira byose rero biragoye kubimenya ariko twakwishimira yuko hari ubushake ku mpande zombi ubwo wenda reka twizere ko tuzabona amakuru mu minsi iri imbere
nakoze cyane Anicet Karengereka noneho duhite duzamuka twihuta cyane tugira i Bugande
abaturanyi bacu mu Majyaruguru nabo twari dufitanye ibibazo ndetse n'umupaka ku gice cy'umupaka ntabwo ari wose kuri Gatuna ariko nicyo gice kinini gikoreshwa cyane cy'umupaka yari imaze igihe harafunzwe umupaka harafunzwe hari ubwo mvuga ngo umupaka warafunzwe navuga ko ni igikorwa u Rwanda rwakoze rwafunze umupaka ku rundi ruhande hari icyatumye umupaka ufungwa ntabwo umupaka wapfuye gufungwa gusa ngo abantu babyuke mu gitondo basange umupaka ufunze
ukanota ni seti impamvu yatumye umpa kufungwa ukanota hano
ikibazo rero iteka cyaho zari kuvuga ngo uyu mupaka ntushobora gufungurwa ibyatumye ufungwa bitabanje ngo bikemurwe bive mu nzira hanyuma muri iyi minsi ishize habaho uburyo abanyarwanda batumye intumwa ariko hari n'izindi zari zisanzwe ziza izindi ntumwa zari zisanzwe ziza bikaba impaka gusa bitagira uruca iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo ntabwo byakunda
ari seti mu ncamakeya reka tugaruke kuri iki kintu perezida w'u Rwanda aremeza yuko mu by'ukuri haje intumwa bajya mu mpaka zidasobanutse ariko hagati aho ngaho haza no kuza abantu baba badasobanutse wumva abantu intumwa za mbere yazisuzwe cyane ariko ngo haza kuza indi ntumwa batavuze amazina yayo ariko twese turayizi ni umuhungu wa Museveni byumvikane ko ikibazo gifitanye na perezida wa Repubulika wa Uganda hanyuma bagirana ibyo bumvikanaho bamaze kubyumvikanaho babona igisubizo gitangiye gusa naho gitangiye kugaragara nakubwiye ngo uze kunota impamvu yatumye mu by'ukuri bafungura imipaka nuko icyateje bya bibazo n'ubundi gisa naho cyakuweho nge rero ndibaza ikintu kimwe Aniseti nkiri kuri iyi ngingo ikintu cyo gusuzugurana none ibindi bihugu by'abaturanyi tumaze kuva Burundi tuje noneho Uganda intumwa za mbere ntacyo zari zivuze ariko intumwa ya kabiri ije ifite ikivuga ariko icyo nibuka nuko iyi ntumwa ikimara Kigali imaze gutaha igatana n'umusirikare wari uhafungiwe y'Umugande amakuru yahise atugeraho bukeye bwaho nuko wari umuyobozi wa Semai Bwana Aberikandiho cyangwa se General Aberikandiho yakuwe ku mwanya wa Semai bivuze yuko mu by'ukuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashingiye kuri ibyo ashobora kuba yaragize icyizere kidasanzwe cyo kumva yuko ibintu bitunganye niba ntibeshya nakubwiye ngo uze kunota Aniseti ku ruhande rwawe icyizere abanyarwanda bashobora kugenderaho bagashingiraho ni iki hejuru y'aya magambo n'andi menshi tuza kumva mu kanya kari imbere Aniseti
ega Berwana ari mvuga mu kanya ikigaragara ikiboneka nuko icyizere ari gikeya ndimwe muri iyi minsi kubera yuko haracyari ibintu byo gucengana kubera yuko ntabwo ku mpande zombi haragaragaza ubushake bwo kumvikana gusa nari navugaze mu kanya yuko icyo umuntu yakwishimira ari uko yemeye ko ari we wari wafunze umupaka ubwo ni ukuvuga yuko mu by'ukuri responsabilite yo kuwufungura ubundi nini yagombye kuba iriwe ariko urabona aracyashyiraho amananiza akaba rero no gusaba ibintu abasaba kugira ngo umupaka ufungurwe ni ibintu nk'ibyo ngibyo wavugaga byo kwivanga mu miyoborere y'igihugu kujya kuvuga ngo kanaka ntayobore urwego runuru ibyo ntabwo ari bya perezida urumva ni ibintu akora ariko mu bundi mu by'ukuri bigasa no kwivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu kandi ibyo ngibyo nkeka yuko nabo batabyemera urabona nabo baramucenze bamuhaye izindi nshingano kandi zitari kure cyane n'ubundi nizo yarasanzwe akora. Ubwo rero Benwa ndumva turaza kubimenya na mu minsi iri imbere, ariko icyizere ntabwo ari cyinshi cyane. Urakoze.
Urakoze muvandimwe Aniseti Karenge, ndagira ngo noneho twihuta cyane tubwire abadukurikiye ko muri ubu busesenguzi turimo dukora ku byerekeye ijambo rya Perezida Paul Kagame, mu by'ukuri hari byinshi cyane twagombye kugira icyo tuvugaho, ariko noneho twihuta reka tufate nanone akanya kamwe gatoya mwumve nanone amagambo ya Perezida Paul Kagame tutabatindiye, kugira ngo nayo mugerageze kumva icyo tuza kuyavugaho. Reka tumushyire mwumve.
DRC ngira ngo uyu munsi naba mbyihoreye nkazayababwira ubundi, kuko bishobora kuba birebire cyane, ariko nabyo turabikurikirana.
Ariko mbere yuko tujya muri DRC, reka dusimbuke gatoya tusubire Bugande gatoya, kuko twaba twirengagije akantu gatoya kandi abatubajije bifuza
ko twabana neza kuruta ko bashyigikira cyangwa bakora ibintu bitagira icyo bibagezaho, kuko bose mujya mwumva ari abari hano ari abari hanze ari abagira bati niba bumvaga nabo babwiye kenshi nta kintu na kimwe bashobora kugeraho, icyo bageraho ni iminsi yabo iba ibaze gusa bagenda begera nta kindi. Ubwo rero iyo nzira nayo iriho, umupaka turawufungura gatuna nanone birumvikana twawufunguye ku buryo twaranabivuze no mu nyandiko twabibwiye nabo twanabo ni ukubifungura ku buryo twirinda na COVID, nayo nibyo gusa. COVID ni tugirira neza cyangwa kandi twashyizeho ko tugomba kumvikana abayobozi ba Uganda n'abu Rwanda barebana n'iby'ubuzima bakwiye guhura bagashyiraho uburyo icyo kibazo kijyanye na COVID-19 cyakwitabwaho ku buryo bidatera ikibazo uruhande urwo ari rwo rwose rwaba Uganda cyangwa rwaba u Rwanda. Ubwo mupaka warafunguye, twarawufunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira, bagenda babivana mu nzira biragaragara, turabikurikiranira hafi turabiganira nabo, ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza.
Banyarwanda akazi rero murabyumva yuko umupaka wafunguwe, ndetse si no gufungurwa gusa ko hari abantu bari hanze barimo barushya iminsi bateza ibibazo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagerageza kuruvuga uko rudakwiye kuvugwa ko iminsi yabo ibazwe. Sinzi ni bande, wenda ni jyewe, wenda ni Aniseti, wenda n'undi urimo twumva nawe utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, wenda n'undi victime tutazi bashobora kuba bakeka. Ariko reka tugaruke ku kibazo kimwe, banyarwanda kazi, birumvikana ko Paul Kagame hano ibyo arimo ashaka kumvikanisha ari ifungurwa ry'umupaka, kandi ibintu byagenze neza cyane. Nibyo koko ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ni ukuvuga z'ukwezi gushize z'ukwezi kwa mbere, Perezida wa Uganda yahise akora impinduka mu gihugu cya Uganda, Bwana Abeli Kandiho ahita ahabwa inshingano nshya. Izo nshingano mu by'ukuri amaze kuzihabwa urwana rwabonye ko ibintu birimo bigenda neza ndavuga ejo ku itariki ya karindwi niba nibuka neza Perezida w'u Rwanda avuga ko mu by'ukuri ibintu birimo bigenda neza ariko bidaciye kabiri iyo jambo rikimara kurangira kwishongora kugaragariza abagande yuko mu by'ukuri Perezida w'u Rwanda barusha kuneka ibintu by'iperereza kugaragaza ko abayobozi ba Uganda nta kintu basobanukiwe bazi nyamara byumvikanye ko u Rwanda ariwo rwafunze imipaka icyo Seveni yahise akora Perezida w'u Rwanda arangije ijambo rye yahise ashindura umwanya yari yahaye Aberikandiho amugira umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri polisi y'igihugu cya Uganda. Ni ukuvuga inshingano yari yahawe zo gukurikirana ibirebana n'amahoro muri Sudani y'Amajyepfo yahise avanwa kuri izo nshingano zari zimaze hafi icyumweru kimwe azihawe. Ibi bintu wabyumva uwo ari we wese aho yaba aherereye yakwibaza Museveni kuki yahinduye uyu mukozi we mu gihe kitamaze icyumweru akamuha izindi nshingano byari bitewe n'iyihe mpamvu ibinyamakuru bya Uganda byabisuyeho u Rwanda nirwo rwonyine rutigeze ruvuga impinduka za kabiri zakorewe Aberikandiho ariko impinduka za mbere bazivuzeho ku mbuga nkoranyambaga biracika ibintu bimera nabi habaho kwishima kudasanzwe ariko impinduka zakozwe ejo Perezida w'u Rwanda arangije kuvuga ino discours yo kwishongora ku gihugu cya Uganda nta kinyamakuru na kimwe cy'u Rwanda cyashoboye kwandika izi nkuru kivuga wenda kiti ibyakozwe mbere kuki byakozwe nka kwa kundi bakunda kwivanga mu bibazo bya Uganda abanyarwanda bari bamaze kubona ko ibintu wenda bishobora kuba bigiye kugenda neza Kagame ubwe we yivugiye ku giti ke ko ibintu bigiye kugenda neza none wa mugabo kuri SMI ahawe noneho ibi ahawe inshingano zo kuba umwe mu bafite inshingano zo gukurikirana ibikorwa byose no kuvuga byiza cyangwa bibi polisi ishobora kuba yakora mu gihugu cya Uganda bivuga iki rero bivuge yuko polisi ikorana n'inzego zarizo zose zaba iza gisivili zaba iza gisirikare izo zose ziri mu bikorwa bya Aberikandiho ugereranyije ugasesengura neza cyane ni ukuvuga ngo Aberikandiho ahawe inshingano zo kureba umutekano ahawe inshingano zo gushyira mu bikorwa byose bya polisi bivuge ko rero Aberikandiho none impa inshingano hawe nizo gukora ka kazi Museveni yigeze kuvuga ngo guhandura ivunja mu gihugu cya Uganda Kagame wakavuga yuko ibintu byagenze neza kuri iki kintu abantu benshi bakibajeho banakitubajeho Anicete Karege ukimara kumva izi nshingano z'uyu mugabo Aberikandiho zishinzwe ibikorwa muri polisi yose ya Uganda nyuma y'iminsi itanu gusa ahawe zira nshingano agahita zihindurirwa wowe nk'umunyepolitiki uri hanze wowe nk'umunyarwanda wifuze impinduka mu gihugu wowe nk'umunyarwanda wifuriza umunyarwanda kwisanzura akishyira akizana mu bihugu biduturanye ibi bintu wabyakirute Anicete Karege
niko kwa gucengana na kubwira gabiragaragara yuko batarizerana kuko nakurikiye na komantera abantu benshi bagiye bakora ku mbuga nkoranyambaga hari aho bitashimishije cyane cyane abo ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda hari n'abandi ubona banyine bavuga nkatwe bati urwishya nkarura cyarimo abantu ntabwo bizerana nta nubwo bazizerana kandi ngiye nkaba numva ikintu umuntu wenda yashimangira narivuze no mukanya nuko wundi nta mpamvu nimwe ibibazo byawe hari ibyo aribyo byose yatuma umuntu mu perezida w'ikindi gihugu ajya gutegeka undi ngo irukane uriya muyobozi ibyo rwose ubundi Museveni nawe abyemeye yaba yemeye ko bamusuzugura nkaba rero numva kuba kandi nabo mu Rwanda ntabwo berura ngo bavuge yuko iyo kondisiyo bayishyizeho ngo irukane uriya muntu uretse ko tuzi ko bamurwanya bamwanga bahora bamuhoza mu kanwa ariko ubundi ntabwo batinyuka ngo bavuge ngo twarasabye yuko kanaka yahava ubwo rero urumva icyo kigaragara nuko umuntu akiri mu nshingano kandi nta n'impamvu ihari yo kugira ngo azivemo igihe cyose abamukoresha bakimwishimiye. Ubwo nicyo navuga. Akandi ahubwo nagira ngo mvuge wenda nyifite ijambo nicyo waruheho mu kanya ikintu cyerekeranye n'ibyo Kagame yavuze ngo abantu ngo bafashwa na Uganda ndetse yavuze na Congo, hari ibihugu yavuze atabivuze amazina ngo bishaka kubafasha ngo bikisubiraho n'ibintu nk'ibyo. Icyo nagira ngo mvuge gusa ni uko umuntu witwa Paul Kagame yananiwe kuba perezida w'u Rwanda, amaze imyaka 20 ugiye kuba n'ibiri ari perezida wa Repubulika, ukongeraho imyaka 6 yamaze ari vice perezida, ariko mu by'ukuri yananiwe kuba perezida w'igihugu. Kuko ubundi umuperezida w'igihugu aba ari umuperezida w'abanyarwanda bose, ntabwo agomba kuba umuperezida w'igice kimwe cy'abanyarwanda. Birantangaza rero, biranambabaza kubona avuga ngo abanzi bacu, abanzi bacu bari Uganda, abanzi bacu bari Congo, kandi avuga abanyarwanda, yagombye kubabereye umuntu. Ibibazo bafite nubwo avuga ko bamwe bamurwanya bakoresheje intwaro, ubwo ni uburyo bumwe bwo kumurwanya. Ndetse sinzi niba we datuza kugaruka nawe yavuze ngo yagiriye imbabazi ngo genocidere ubwo ashaka kuvuga
ashaka kuvuga. Turaza kuhagarukaho tugana ku musozo.
Numva bibabaje cyane kubona umukuru w'igihugu afata ijambo imbere y'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu akaza akavuga ngo abanzi bacu, avuga abandi banyarwanda. Ntare ibibazo bafite batumvikana kuko ni ibibazo bya politiki ngo ari uburyo yabikemura, ahubwo akajya hari yakidoga babanzi bacu, abanzi bacu, ababashyigikiye, ndetse bikaba ariyo nayo ntandaro ituma u Rwanda rubana nabi n'ibihugu duturanye. Icyo nagira ngo wenda ntarangiza ntaza no kwibagirwa ukivuga, ariko kibabaje cyane biteye n'agahinda kugira umukuru w'igihugu udatekereza ko agomba kurebera abanyarwanda bose aho kugira ngo barebere igice kimwe cy'abanyarwanda. Yavuze ngo abanzi bacu, ni ukuvuga ko mu by'ukuri afite igice yita icye n'ikindi gice yita icy'abanzi. Birababaje rero. Urakoze.
Urakoze. Birababaje ni koko Aniceti, ariko noneho nk'uko watangiye ubivuga, uyu mugabo akenshi ategura discours ngira ngo ariko akenshi bimwe yivugira ibintu bije mu mutwe atatekereje neza. Haraho yatangiye avuga ati rwose yewe igihugu cyanye ni gitoya, nta muntu ushobora kuba yantera ngo anyinjirane nzamusanga mu bihugu byabo binini mpangane nawe, umuriro yakije bariho tuwukomereza. Ariko noneho iyo witegereje nanone muri za diskuru ze akenshi avuga ibije mu mutwe, ariko akenshi biba bimurwaniramo wumva anashaka no gukora. Icyo ngiye kugeza kuba dukurikiye nawe ubwawe uze kugira icyo bivugaho, ni uburyo noneho asanze ko ari ngombwa ko ashobora kwinjira muri Congo. Aha nanone umuntu akaba yavuga yuko ikibazo kiri hagati y'ibihugu byacu byombi, ndavuga Burundi, Uganda na Congo, ari ikintu mu by'ukuri umuntu atavuga yuko kizarangira vuba, kuko kwinjira ku Rwanda mu gihugu cya Congo nk'uko tugiye kubyumva ni kimwe mu bintu ntekereza ko nanone bishobora kuzarangira habayeho gusubiranamo kw'ingabo z'ibihugu duturanye. Reka twunje uko Paul Kagame abivuga hano.
Kine nakongeraho nuko kubera iyo mpamvu hari abantu b'iterabwoba nabo twafatiye hano mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba iri muri Congo y'abantu bita ADF. Niyo mpamvu ADF ari ikibazo ubundi cy'akarere. It's a regional problem. It's not one country's problem or two. So twasanze abo bantu bakorana n'abo bantu bo muri Congo bafite ibikorwa bashaka gukora hano mu Rwanda, ariko twabafashe mbere y'uko babikora. Ndetse bakavuga ko icyo babikoreraga waruguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkaho ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo hanze h'amaso ni ikibazo cyo muri Congo nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo impamvu hanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka turacyari muri izo stage zo kumvikana zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora twaba twumvikanye
birumvikana neza icyo Paul Kagame ashaka kuvuga ninde azumvikana nawe ni perezida Tshisekedi nawe uri mu bibazo muri iyi minsi ese ni ingabo za Congo zifite ubushake bwo gukemura ibibazo bya Congo ni ikihe gihugu azumvikana nacyo kugira ngo abashe kwinjira muri Congo iri ni ihurizo rikomeye ariko ni ikibazo kitoroshye birumvikana ko FDLR yakomeje kuvugwa inshuro nyinshi ko nta bushobozi ifite mu ijambo rya Kagame atangiye yumvikanishaga yuko mu by'ukuri umwanzi w'u Rwanda ntacyo avuze ariko birangiye bigaragara ko Paul Kagame ashaka kwinjira Congo ariko by'umwihariko ku mwanzi ushaka kwifatanya ni umwanzi witwa ADF Naru wa mutwe w'iterabwoba abagande bagiye gushaka hariya muri Congo sinzi niba nise tufite icyo bivuge kuri iyi ngingo ariko utagifite twanakomeza tukagira ikiganiro cyacu kuko tutari butinde gusa icyumvikana cyo nuko uyu mugabo ibyo avuga byose ararangiza yumvikanisha ko mu by'ukuri gusubira Congo ari wo muti tuzi neza Congo ibyahabereye tuzi ko Congo ifite n'umutungo kamere tuzi ko na Congo yayivuzeho yuko hari ingabo zawo ngo zitwara akayabo k'amafaranga menshi cyane Congo Kagame nawe arashaka gukomeza kuyibamo Aniseti sinzi niba hari icyo ufite kuri iyi ngingo hanyuma tugakomeza kugira ngo two gutindira abadukurikiye
bo ahangaha harakomeye numvise umuntu atahagenda ntacyo avuze kuko ibintu yavuze ni nka declaration de guerre kuvuga ngo tuzajya Congo twaba twumvikanye n'abayobozi bayo cyangwa se twaba tutumvikanye azajya yo ku ngufu agatangira ashaka no n'impamvu noneho ubundi nzi yuko mu minsi ishize bavugaga yuko ibintu umuntu atakwemeza ariko byavuzwe ngira ngo nawe warabyumvise yuko ahubwo u Rwanda rushobora kuba rufasha uriya mutwe wa ADF Naru urwanya guverinoma ya Uganda noneho we aje avuga ko ikibazo cya ADF atari ikibazo cy'igihugu kimwe ari ikibazo cy'akarere kugira ngo abone rwa rwitwazo rwo kugira ngo yambuke akabihuza ngo nuko yarwanyije bari abantu bo muri Mozambique ya nabo bagenderaga ku mahame y'idini ya Islam urumva rero ngiye numvise hanteye ubwoba kubera ko yabivuze ubona ari determine wumva azagenda nta kundi ubwo wenda umuntu ntabwo yagenda avuga byose ariko iyo ukurikiranye amakuru ukabona nibi ya kudeta yari giye kuba ikinshasa nayo bamwe bavuga yuko harimo kuboko kwe wumva harimo umupango munini cyane wenda tuzabibona mu minsi iri imbere ariko numvise ari ibintu biteye ubwoba kandi urya ngo umunyarwanda yaravuze ngo ukwaha ngo uwicishije inkwaro ukwaha ahora kumanitse urazi yuko bizahora bimuhira tuzabimenya mu minsi iri imbere ariko numvise asa n'ushaka rwose kwambuka urakoze
nibyo koko ngo sinye nibyo koko ngo uwicishije ukuboko inkwara ahora kumanitse ariko uyivuze ariko rero ikibazo nyine niba abana b'u Rwanda bakomeje kugenda bahatikirira reka twihuta twongere twunze gato
bahitamo gukoresha media zo hanze abantu bandi baba hanze bakajyaho bakashyushya abantu imitwe gusa bakagira bati ndetse bakaba u Rwanda baruhinduye igikoresho igikangisho bahora bagikangisho wayo Rwanda bateye umutekano muke u Rwanda human rights u Rwanda dictatorship u Rwanda that has become bad music we ignore tugakora iyo tuza kubitega amatwi ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu ngubu turabireka bagasakuza ariko twebwe dukora ibikorwa and we let people argue with the facts ntabwo tujya kuhajyuhinga buri kantu kose ngo wagize utyo twisobanuraho iyo dufite umwanya twisobanuraho gushakira umwanya ukantuka nkakwihorera ubundi nkagusubiza bibaye ngombwa if you want to fight so that's the problem
Aniseti turacyakomeje hano noneho Paul Kagame nta nubwo yarangije tukana gusabwira abaturage abayobozi b'igihugu cyacu yikomeye ibihugu duturanye yinje noneho mu yamiryango mpuzamahanga za human rights aho agaragaza yuko baraporo bavuga akenshi ari nk'imiziki isuzuguritse abantu bagomba kumva bakayitesha agaciro ibintu mu by'ukuri asanga kwisobanura ko bidakwiye ariko igihe yaba abonye umwanya yagira icyo abivuga byaba bidafite icyo bivuze akabyiherera akabitesha agaciro ibi ni bimwe mu bintu mu by'ukuri umuntu yasubira inyuma akavuga ati niba imiryango mpuzamahanga itaka twabonye mu kanya twatangiye tuvuga kuri bahati none bigeze igihe ahantu noneho avuga ati imiryango mpuzamahanga ihamagarira kugira ngo abanyarwanda babashe kubaho Kagame areke iterabwoba atwara mu bihugu duturanye Kagame ari ke gushimuta abantu iyi miryango arashaka kwicecekesha no kwitesha agaciro ariko nanone agasubira inyuma kerekana ko opposition yitwaza ibyo binyamakuru nabo bantu kugira ngo bakomeze baharabike igihugu cyacu cy'u Rwanda ya opposition ubundi atesha agaciro Aniseti wende kinacyo abanyarwanda bakwiye kugira icyo bakivugaho kumva Kagame ahora ahanganye n'iyi miryango mpuzamahanga ndetse agasubira inyuma agatesha opposition agaceri ko wajya kureba ugasanga opposition imugeze ahandi asa n'imunize imugejeje mu nguni itoroshye iki cyo wenda mu ncamake ya umunota umwe ibiri wagira icyo kivuga hano ifite nise tugomba kuba urimo uvugira kuri mute uze kureba ukuntu bivaho
icyo navuga kitari na kirekire cyane nuko umuntu witwa Paul Kagame nkuko twigeze kubivuga azi yuko ibyo akora byose ari bizima kandi arenganya abantu benshi abaturage bararengonwa barataka hanyuma havuka abantu babavuganira akumva nabo arabanze be icyo nicyo kibazo ubwo noneho kujya kuvuga ngo za human rights abantu bose bakora amaraporo bavuga ibibera mu Rwanda yumva ari abanzi nicyo kibazo gihari ariko yagombye kureba uwe afite nk'umwana we bakamufungira ubusa twaje tuvuga bati mukanya nk'umwana waburi urengero acyomuro cyangwa ndi hagashira nk'ameza birataza hwari ajya tekereza uko yabigenza niba uwa mutabariza yabagize nabi nicyo kibazo nduva ntashaka gutinda kwibi cyane ariko afite akabegero kabi ko kumva yuko abantu bazajya bamukomera amashyi buri gihe n'abanyamahanga n'abanyarwanda bose kandi bigaragara ko yagize nabi ndumva ntacyo narenza kuri icyo ngicyo gusa nanone biteye agahinda
akoze cyane Aniseti koko birababaze kandi biteye agahinda ariko biteye agahinda ni byinshi Aniseti ubu tuvuga urumwe mu bantu batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda uherereye mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse uri impunzi nubwo ufite ibyangombwa bikwemerera gutura muri iki gihugu nk'umwenegihugu ariko waje uhunze Leta y'u Rwanda reka ngeregeze kusa no kumvisha akantu gato ya hano noneho uraza kugira icyo ubwira abatwumva cyangwa uraza kugira ikintu ukivugaho utavuze ko nanjye ntagira icyo nkivugaho Aniseti
baraho bari hose buriya bazarinda basaza twibereye hano twikorera natwe buri wese imyaka ye iragenda ariko iyange izagenda ndi mu gihugu ndi munini izagenda ne gusazira iwawe no gusazira bita kwangara kwangara mu kinyarwanda murakize gusaza wangara ngira ngo hari buriya n'abemera imana nibagerayo imana izayibabaza izababaza ngo kuki wangaye wangazwaga n'iki
Aniseti kwangara ni ijambo rigayitse kandi ribi cyane ariko wenda nkwireka kugira ngo ugire icyo ubivugaho ngenda ntacyo ndi ubitindeho ariko icyo navuga gusa akantu gatoya ni uko nzi ko Kagame yahunze ari umwana mutoya agahungana n'umubyeyi we umubyara bikaza kurangira umubyeyi we aguye imahanga mu gihugu cya Uganda asiwe wenyine hari n'abandi bagiye bagwayo hirya no hino iki kintu cyo kuvuga yuko abanyarwanda b'impunzi bangara bikavugwa na perezida wa Repubulika urabivuga we cyane Seti
ongeraho ahubwo ko benshi bahunze kubera we Paul Kagame ahinduye imitegekere ahinduye uburyo afata abanyarwanda abaturage impunzi nyinshi zatahuka ujyarera akagenda abivuga anaseka ngo imana zakubaza impamvu wagiye kwangara ahubwo izayibaza uwatumye abantu bangara aho ngaho niho harimo ikibazo numvise mbese akora nk'aho ari umutagatifu ari umwere adafite aho uriye n'ibibazo abantu bafite urumva ni ikibazo kitoroshye cyane ariko wari ubivuze neza uriya mugabo yakuriye mu buhunzi iwabo bahunze we akiri umwana muto cyane kandi bafite icyo bari babuze ntabwo umuntu yabagayira yuko bagiye bakava mu bintu byabo bakava mu gihugu cyabo bakajya mu kindi gihugu gushaka ubundi buzima cyane cyane gushaka umutekano niho yakuriye nubwo bahuye n'ibibazo wenda bakabaho ubuzima batari barabayeho mu gihugu kuko ubuzima bwarahindutse bumera nabi ntabwo bavuze ngo dutahe ngo tugende dusubire mu gihugu cyacu kubera yuko uyu hano dushoje twicwa n'inzara kubera ko ikiruta ibindi muri byose ni umutekano ntabwo ushobora kuba mu gihugu wumva utisanzuye ngo niyo baguha ibya mirenge nabo abantu batumva nibo na Paul Kagame atumva uretse ko yirengagiza n'ibintu yabayemo hanyuma rero urumva akajya hari hano nawe agakoresha n'amagambo umuntu yavuga ko atameshe abantu ngo bajya kwangara akabivuga aseka akabivugira imbere y'inteko ishinga amategeko akabivugira imbere y'abantu bagize guverinoma ye abaminisitiri n'abantu baba bakomeye cyane akabivugira imbere y'abantu bahagarara ibihugu byabo mu Rwanda ibyo bintu akavuga ibintu nk'ibyo yarangiza agaseka abandi nabo bakakoma amashyi ubu ngubu abantu bose bahunze abantu bagahunga bari abaminisitiri abandi bagahunga bari abasirikare bakuru abandi bagahunga bari bafite imirimo ibahemba neza mu Rwanda ubu koko yagiye hariya akirenga akavuga ko bagiye kwangara bahunze ubusa ku buryo n'Imana ngo izabibabaza ubu wamubaza yamubwira yuko iwabo bari baragiye kwangara Uganda hari ibintu umuntu avuga ukabura icyo warenzaho ukavuga uti si uyu muntu wundi we nta kibazo afite mu mutwe kubera gusa yuko umugaragarije yuko udatekereza kimwe nawe kandi ukaba waramuhunze ubwo ngo wagiye kwangara nyamara kandi hari abandi bantu wenda b'intore bahuje ibitekerezo na Paul Kagame nabo bari mu mahanga bataba mu gihugu ariko kubera yuko bagendera mu murongo we ubwo ntabwo bagiye kwangara ni kubera iki se Benoît yaba ba mu Bufaransa aturanye n'undi muntu nawe w'umunyarwanda nawe uba mu Bufaransa Benoît akaba aragiye kwangara hanyuma uwo muntu wundi ntabe yangara kubera ko ari intore kwangara bisobanura iki noneho kwangara ukuba mu gihugu kitari icyawe cyangwa kwangara ni ukudatekereza kimwe n'ubutegetsi numvise rero biriya bintu numvise bimbabaje cyane numvaga mfite byinshi nabivugaho ariko wenda reka tubyihorere buri wese arabyumva gusa Paul Kagame akwiye guhindura imvugo akwiye kumenya ko ari umukuru w'igihugu abantu bagiye bahunze ntabwo ari uko basetse nawanze kuba mu gihugu cye kandi ntabwo bagiye kwangara silvupure ntabwo abantu bagiye kwangara abyuze ajya ahindura imvugo yuba abantu nawe yiyubahe uko wiyavuze biriya nawe ntabwo aba yiyubashye nicyo ndumva nabivugaho ariko ndangiza mugaya ndangiza kandi mvuga yuko igihugu burya kiba gifite n'akaga kuba kiyobowe n'umuntu umeze kuriya utera ibibazo yarangiza abantu barashaka n'uburyo bamuhunga akabakurikiza amagambo nk'ariyo urakoze
birababaje cyane Aniseti koko kandi njya nibaza ubundi mu mateka y'u Rwanda ngo byagaragaye yuko ahigeze kubaho umwami wigeze kuyobora igihugu cyacu biza kugaragara yuko yari umusazi cyangwa yari afite ubumuga bwo mu mutwe niko basigaye bavuga ntekereje ukuntu abanyarwanda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda muri za 59 bahunga mbere y'ibyo hari n'abandi banagiye bajya gushakisha imibereho mbere ya za 59 ndebye ukuntu abanyarwanda bakatiweho imipaka hirya no hino uyu munsi bakaba barimo bateshwa agaciro hirya no hino ndebye kuba umukuru w'igihugu cyo bivuze no guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusange uko bimeze perezida w'u Rwanda ntiyari akwiriye gukoresha aya magambo ameze gutya by'umwihariko ndamugaye nubwo abantu batari mu gihugu cyabo aho bari bakaba batuje bameze neza ndavuga hamwe na hamwe wenda ntabwo ari hose ariko iyi mikoro turimo tuvugiraho ginani seti ni mikoro ivuga ibitagenda neza mu gihugu cyacu aho turi nitwirukanka dufite impapuro zitwemerera kuba abanyarwanda ndetse no kuba abenegihugu b'igihugu dutuyemo dufite uburenganzira bwo kujya mu bihugu byose byo ku isi tudakumiriwe tukagaruka tugasubirira mu icumbi dutuyemo kandi tugakora tugatanga n'imisoro tukanasagurira n'igihugu cyacu cy'u Rwanda uyu munsi tutarimo gutinyuka rero tukavuga ibitagenda akavuga yuko twangara tudafite aho tujya ntekereza ko ari imvugo igayitse cyangwa se imvugo nyandagazi idakwiye kuba ari umukuru w'igihugu uyobora abanyarwanda mu itegeko nshinga perezida w'u Rwanda iyo agiye gufata idarapo ry'igihugu ari arahira avuga yuko azubahiriza inshingano zo kurinda umutekano w'abenegihugu bivuge yuko agomba kubarinda ikibi n'icyiza agomba kubarinda ikibi cyose gishoboka ku banyarwanda
uyu munsi rero perezida w'u Rwanda arifuriza abamuhunze mu buryo bwumvikana ko bangara badafite iyo bakwiye kujya, nyamara ari umubyeyi wa bose yaranakwiye kubatega umutwe amatwi akabumva. Amagambo ya perezida w'u Rwanda rero aragayitse kandi mu by'ukuri ateye n'isoni. Anise, tugitangira kino kiganiro abadukurikiye twagiye twababwiye yuko twifuza gusesengura amagambo ya perezida w'u Rwanda twayatinzeho cyane, si uko twifuje kugenda dugaragaza ijambo ryose muri rusange, ahubwo twifuje kugira ngo tuvuge igice ku kindi kugira ngo abanyarwanda ubwabo bacyumve ndetse n'abazavuka mu myaka y'imbere, kuko ikoranabuhanga rigaragaza ko mu by'ukuri ibintu nk'ibi ngibi bitajya bivaho, akenshi abaza bakagenda babikurikira, abazatugaya cyangwa bakazadushima bakavuga bati uruhare rw'abangaba rwaruruhe. Niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu ngwe tugagerageza gusesengura ibintu bimwe na bimwe twumva bifitiye akamaro igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo rero bizagora benshi muri kinyejana kiri imbere. Ikindi navuga nsa n'ugarukaho, Aniseti, ntakwirengagiza kugenda ntakivuze kandi nawe nifuza kugira icyo kivugaho, ni amagambo yakoresheje avuga yuko hari abajenosideri cyangwa se abajenosideri bafungurwa mu Rwanda bakaza mu gihugu bashaka kuzana ibintu byo kuzana ngo demokarasi mu gihugu cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu. Bivuge yuko umuntu wafungiwe genocide mu Rwanda adafite uburenganzira na buke bwo kugira ikintu avuga mu gihugu. Sinzi iryo tegeko niriba ribaho, Aniseti. Icyakabiri, sinzi abo ba genocideri baba barafunguwe ku mbabazi perezida avuga bashobora kuba bavuga uyu munsi abariho. Ntabwo yigeze avuga izina ry'abo bantu. Ariko kintu cyo gukanga abanyarwanda yitwaje genocide cyangwa ubujura ni ikintu mu by'ukuri numva, Aniseti, abantu badakwiye kuba bavaho batakivuze, kuko ibi ni kimwe k'ibintu by'iterabwoba bya perezida w'u Rwanda, na cyane cyane yageze mu bihe by'amatora ashakisha inzira zose zo kuba yakoresha abari abakozi bakabakanga akabatera ubwoba, ndetse n'abenegihugu bafite ubushake bwo kuba bayakora politike akabashyiraho kese zitabaho no kubatera ubwoba. Aniseti, iki kintu sinzi ko warangiza ikiganiro utagize icyo kivugaho.
Yewe Benoit, erega urumaze kubivuga neza, umaze kubivuga neza, ubundi niba hari umuntu wari ufunze akarangiza igihano cyangwa agahabwa imbabazi agataha, hari condition iyo hari imbabazi, hari condition amushyiraho, amubwira nka kuri ababwiraga Victoire Ingabire ngo tuzajye witaba kuririmba igihe n'iki, uzajye ukora ibi n'ibi, ariko ntabwo wamubwira ngo hari uburenganzira ubu n'ubu udafite mu gihugu. Kubera ko gukora politiki n'uburenganzira bw'umuntu, itegeko nshinga Kagame yasinye biranditse ko umuntu afite uburenganzira bwo gukora politiki, bwo gushinga ishyaka, bwo gutanga ibitekerezo. Ariko we iyo utanze igitekerezo kumva kinyuranye n'iki, aho ngaho haba ari mu icyaha. Ni ikibazo kiri. Noneho rero akaza wa mugani wawe akavuga n'ibintu kugeza ubu abantu yahaye imbabazi, twumvaga njye uko mbyumva nawe wabivugaga numvaga ashobora kuba yaratekerezaga Victoire Ingabire, ariko uriya muntu ntabwo yarafungiye icyaha cya genocide. Ariko niyo cyaba ari cyo, kuko hari n'abagifungiwe, niyo cyaba ari cyo, igihe afunguwe akagera hanze, uwo muntu afite uburenganzira nk'ubw'abandi bantu. Afite uburenganzira bwo kujya muri politiki, afite uburenganzira bwo kutajyamo, afite uburenganzira bwo guhuza ibitekerezo n'abantu bo muri FPR, afite n'uburenganzira bwo kugira ibitekerezo bidahuye n'ibyabo. Icyo nicyo abantu bagomba kumva. Kujya rero ukavuga ngo mu genocideri ngo twagira imbabazi, none si niba waramugira imbabazi nyine uragira ngo bigenewe. Abaho acuritse umutwe mu gihugu cyamubyaye adashobora kugira igitekerezo atanga ngo nuko wamuhaye imbabazi. Ngo ni nka bariya abantu maze iminsi mbona bandika kuri ba bagabo bari bamaze iminsi bavugwa mu kibazo cyane muri Niger bagiye kohereza Arusha, ahubwo ati biriya bitera hamwe abantu, abo bantu uko ari umunani, bamwe barangije ibihano byabo bahawe, yarabahamye barangiza ibihano, abandi inkiko z'abagiza bere ariko mu Rwanda muri mu mitekerereze y'abanyarwanda kugira ati birane biterambwe ni intera hamwe ngo bazapfa babunga umuntu akabivuga ariko noneho ababivuga mbona bandika kenshi ku mbuga nkoranyambaga za Facebook n'ahandi ababivuga uhita wumva bo babivana babivana muri ya mitekerereze ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuko niba we ubwe afite umuturage akajya kumucyurira imbere y'abantu bahagarariye inzego z'ubutegetsi nkuru mu gihugu ngo ntabwo agomba gutanga igitekerezo cye kubera ko yagiriwe imbabazi aho ngahurumva ko igihugu cyo kigeze kure icyo nabivugaho rero nanone nkuko munsi twiriwe tugaya ariko nanone ni ukubigaya mvuga uti umukuru w'igihugu ufite imitekerezo nk'iyi ese ubundi abanyarwanda bo batekereza gute bafite umuntu ubayoboye atekereza kuriya urugero abaha urwo rugero atanga ni rwo rugero bakurikiza ubwo rero abantu babibona ukundi nyine bitwa abanzi ariko ni ikibazo arimo kuvuga n'abandi bantu bagerekaho ubujura kubera kuvuza uti njyewe ngiye mu ishyaka rya opposition bakavuga bati wagiye wibye wenda basanze ikibazo cy'ubuterahamwe cya jenoside kitagufata kubera ko nawe iyo jenoside yakugizeho uruhare bakavuga bati buriya waribye ni ibintu bimaze kurambirana nk'uko yavugaga wa mugani ngo hari imiziki ngo tumaze kurambirana ngo binyora nawe amenye ko ibyo bintu bimaze kurambirana ni imbyino zahuzwe gusa nuko biharuko ariko abantu bikabagiraho ingaruka mbi ariko buri wese arabibona n'abakoresha ngo babikore babibona kwababeshya ni ikinyoma gishaje cyane ariko kikigira ingaruka ku bantu no ku miryango yabo nukubigaya rero Benoit urakoze
nukubigaya ni seti nkuko bivuze rero ndagira ngo numvishe yuko Paul perezida w'u Rwanda Kagame adakwiye kuzajya ashakishiriza hirya no hino kugira ngo abone inyitiriro yitirira abantu batavuga rumwe nawe hari abo yita abajenosideri abo yita abajura erega igihugu nkuko yabivuze tuzagenda tugisige na none mwibutsa ko nubwo tuzagisigira abana bacu ariko abana bacu ntago twese dutekereza kimwe icyanyuma ashaka kumubwira agira ngo mubwire yuko ubwo avuga yuko abantu bangara bazasaza imana twese tubashishijeho itubeshejeho ko dusaza neza ndahamya neza yuko ni Seti Kagame kurusha imyaka ya gutanga gusaza nanjye andusha imyaka yandusha ya ntanga gusaza igihugu cyacu wenda tukakijya amashaje reka tubivuge gutyo erega twarabivuze nta myaka ijana uko byagenda uko ariko kose rero ntabwo dukunda igihugu kubera yuko dufite imyaka yo kubaho ijana dukunda igihugu kuko turi icyacu ari icy'abanyarwanda ari gakondo y'u Rwanda munyarwanda niyo mpamvu rero tubwira abantu yuko mbyukuri iyo tuba turi muri ibi ngibi ntituba tubikora kubera inyungu zacu ari inyungu zacu twagombye gushima ibyo dufite turakora ntacyo tubuze dufite imodoka nziza tugendamo turyama heza abana bacu bariga dufite uburenganzira wo kujya aho dushaka twagombye kuba tunyuzwe n'ibyo twarangiza tukajya mu Rwanda tukagaruka uko dushaka ariko hari ibyo tunenga kubera impamvu z'igihugu gakondo y'abanyarwanda ibyo rero ntabwo tuzabireka kubera yuko umuntu umwe gusa yumva yuko yavuga ibyo ashatse bikarangira kwanyica nabaho cyonzi cyo nuko nta myaka ijana akanyuma dusoza rero nakantu nshaka kubwira abanyarwanda yuko nubwo iyo diskuru Kagame twayitinzeho ni umugabo wayinjiyemo arakayabona ababaye atishimye ubona ko mu by'ukuri hari icyihishe inyuma y'ibyo bintu nubwo twatangiye tuvuga yuko yaratangiye tukabayobozi bagenzi be ariko nanone yasoje abatuka reka twumve
ibintu byoroshye ntihakagira ucika intege cyangwa ngo buri hari ubwo mujya mureba mugasanga hari igihungabanye byaba ari ukureba nabi ujye muvana masks muzivane ku maso muzishyire ku munwa n'amazuru gusa ibindi murebe uko ibintu bikwiye kuba biboneka sibyo reka ndekeraho rero natinze cyane mugire umunsi mwiza
natwe reka turekeraho twatinze ariko nta kindi cyatumye dutinda abanyarwanda abanyarwandakazi mudukurikiye no kubera iri jambo twifuzaga kugerageza kunonosora tukarivuga uko tubyumva ni mwebwe muduha amanota ariko natwe turi bene wanyu banyarwanda turabivugwa uko tubashishijwe biturutse ku mubabaro cyangwa se uko twumva ibintu Aniseti ushobora kuba ufite icyo wakongeraho unasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi urwatubyaye dukorana buri wa gatatu ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Benoit reka mbanze ngushimire ko wayoboye ikiganiro neza nk'uko bisanzwe hanyuma ibyo twavuze ni ingingo zikomeye twahereye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bwana Paul Kagame ijambo yagejeje ku badepite abaminisitiri ahantu yarangizaga abaminisitiri bashya ariko akavuga ibintu tubona bidakwiriye kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu icyo rero twanenze hari byinshi yavuze ku bubanyi n'amahanga cyane cyane ubwo ku bibazo biri hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye hari byinshi yavuze ku banyarwanda bamwe afata nk'abanzi hari n'amagambo yagiye akoresha twanenze ko ari amagambo tubona ari nyandagazi kandi adakwiye kuvugwa n'umuntu uri mu rwego nk'urwe twabinenze rero ntabwo ari kumwubahuka kuko tubemera ko ari umukuru w'igihugu kandi ni icyacu turamusaba ko menya yuko abantu bose badashobora gutekereza nkawe ko ari abantu bashobora kugira umurongo wa politiki kandi ko dushobora kutabona ibintu kimwe kandi ntituba abanzi nabasha kumva ibyo ngibyo nubwo amaze igihe kinini ku butegetsi yayobora neza kurenzaho nkaba rero musaba yuko rwose yatekereza kabiri agiye kuvuga akavuga amagambo akwiranye n'urwego rwe ariko cyane cyane nkamusaba yuko yaha abanyarwanda uburenganzira kuko arababangamiye n'abari bavuga ko bagiye kwangara mu by'ukuri niwe ubangaza nubwo iryo jambo atari ryiza bahunze imitegekere yemewe ajya bitekerezaho mbere yo kugira ibintu asohora mu kanwa ke Benoit reka rero nongere ngushimire kandi nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma nshimire abari badukurikiye bose nshimire bagenzi banjye bo mu Rwanda n'Abanyarwanda ruharanira impinduka mwese mwese mbaragije Uwiteka ubwo naho ubutaha murakoze
akoze cyane muvandimwe Aniseti Karege cyo navuga rero kuri iri jambo rya perezida w'u Rwanda bwana Paul Kagame navuga yuko ni ijambo ashobora kuba yavuze ariko atorohewe ijambo ryatumye yemera kutangariza inteko nshingamategeko agafata icyemezo cyo kuza gutuka abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda agafata ibihugu duturanye akabyinjiramo akabivuga uko yitekerereza ntekereza ko ibyo bihugu nabyo biba bifite uburyo bikurikirana ibintu kandi byumva ibintu aho asuzugura zimwe mu nzego z'ibihugu duturanye si ibyo gusa Paul yakomeje anagaragaza ko hari imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye na za opposition azitesha agaciro nk'uko akunze kubikora inshuro nyinshi kandi zitandukanye ariko nubwo byakomeje kumera gutyo ashoje n'ubundi abwira aba bayobozi atari ko bite byanyu cyo navuga nuko amashyi meruka yakomeje guhabwa perezida w'u Rwanda mu myaka yashize atandukanye n'amashyi arimo ahabwa muri iyi minsi birashoboka ko bari abategetsi asuzugura bashobora kuba bafite amakuru cyangwa bamurusha amakuru ibyo ntago mbizi ariko icyo mbasha gutekereza ntekereza ko nakagama ashobora kuba gitekereza icyo yakibonye yuko amashyi y'umyaka yashize n'ay'ubu ngubu atandukanye icyanyuma nuko perezida w'u Rwanda yakoze ibishoboka byose arasuzugura ariko asoza suzugura nanone babayobozi arababwira ati ni muvane wo maske mu maso muzimanure muzishyira aho zikwiye kuba ziri ntimugire ubwoba ntimugire impungenge se ubundi mufite ubwoba ati reka ndekeraho navuze menshi nanjye sinshaka kuvuga menshi ndagira ngo nshimire cyane abadukurikiye ndetse nshimira n'abagiye baduha ibitekerezo ku mbuga zitandukanye mwakoze cyane Imana ibagire neza ndashimira bo ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera kure hose hashoboka Imana ibagire neza ndagushimira cyane Anicete Karege udufasha kugira ngo ibiganiro byacu bitunganywe kandi tubashe kubigeza ku Banyarwanda uko bikwiye igihe cyose ku munsi nyirizina wa buri wa gatatu isaa moya z'i Paris ndagushimira cyane Banyarwanda Banyarwandakazi rero uyu mwumvaga ni jyewe Umuhoza Benoit nari mfatanyije na mugenzi wanjye Anicete Karege ikiganiro n'urwatubyaye gicaho buri wa mbere nk'uko nari mbivuze kwa gatatu icyo jyewe nababwira ni nakagaruka.